Kiri reporti mesi zimeshika ni aje Amefiga mini kwenye mitunya vifiti Aasta ne mshito mishibiti chingmao Nikacheza chini ndo tupata na kwa daru Nikamshika nisha kima Na kumshika nisha nikamnyonyesha kimoja Tukapiga tuma kajiminisha kokona Na zaka lichotisha nikamshikie kikoko Na hadi aka
Kamangwe
Dawa bugda za kivula Mongo mosko itani chula
Dawa bugda za kivula
Mokigenji
Rescue on the beat
Genje sisu najua ni kuwa mocho Mikirao narauki ya kuwa mocho Kwa mocho Riang ni kuwa mocho Kwa mocho Riang ni kuwa mocho Genje sisu najua ni kuwa mocho Mikirao narauki ya kuwa mocho Kwa mocho Riang ni kuwa mocho Kwa mocho
Niko kwete niko zanabe, kana kana shi Nime pandisi ya mbana ti, juni nganyare Kuna vile nime kana fi, nime bana shi Mbotu nime nda sumbe na se, juni kona kish Saubaya nikinja na mo, atire nangwa Makangede na wandana su, juni koma si Malego na mungana zi, tosi na masi Na wateki adi wanati Ziki wa mocho kanga mbaka wa njifo Mbogi yake ni kupuachi kama wa gido
Ziki wa mocho kanga mbaka wa njifo Yakeni kupach kama wagido
Genje sisi najua ni kuwa mocho Mkirao narauki ya kuwa mocho Kwa mocho, riang ni kuwa mocho Kwa mocho, riang ni kuwa mocho Genje sisi najua ni kuwa mocho Mkirao narauki ya kuwa mocho Kwa mocho, riang ni kuwa mocho Kwa mocho, riang ni kuwa mocho
Miko masongi wete gea ni jimez Na kunywa kumiri and kujibless Leo ngware minastaga na ref Kaibada watazama ziki arrest Kwa marila minda zirelease Juwaga muse mayuto wali ni breeze Uwe rostla chaji kismat Nikirandre na kwa gashida na Za kunyami usakanga kwa giz Toa choku kizidigi kabisa Daddy me sezi float me go deeper
Kuwa mocho mbogi ni kuwa mocho
Genje sisu najua ni kuwa mocho Mkirao narauki ya kuwa mocho Kuwa mocho, riang ni kuwa mocho Kuwa mocho, riang ni kuwa mocho Genje sisu najua ni kuwa mocho Mkirao narauki ya kuwa mocho Kuwa mocho, riang ni kuwa mocho Kuwa mocho, riang ni kuwa mocho
Mbuku jo, nimekula mbuku jo System jo, imeninyi makazi jo Degree yangu, ni urembo jo Mbogi jo, inataka dishi jo Inabidi tuwateke Wamocho, tupateza machwara Wamocho, utanipata zabe Kanashi, mchana maini Sima bati, nikichora vile Ntateka tuwazi Nite mkulima na mimea Mkurugenzi wa kutipulisia Kuwamocho, dio riba
Genje sisu najua ni kuwa mocho Mkirao narauki ya kuwa mocho Kuwa mocho, riang ni kuwa mocho Kuwa mocho, riang ni kuwa mocho Genje sisu najua ni kuwa mocho Mkirao narauki ya kuwa mocho Kuwa mocho, riang ni kuwa mocho Kuwa mocho, riang ni kuwa mocho
Racho bila nginyo ni kurianyu Racho bila nginyo ni kurianyu Ola bedna 21 karuna Wairua kujirianyu na makugling Mongrel, Moscow, Zaki Ganfa Wavecrow, Delang ya ini warena Ubra, Ola, Yutuko, MG Dople, Machuenga, Kila Rengwa Batko, Ngwara, Chude Genje Chimling na Waflinka, Laden Wedepo, Tuko Depo, Wakiwa Mocho Keyanjete na Wobritu, Kibambuka Rakitich, Kuadalo, Wakiwa Mocho
Genje sisu najua ni kuwa mocho Mikirao na Rauki ya kuwa mocho Kuwa mocho, riang ni kuwa mocho
Ati misi jarepa meji Nipa mwenyewe, nisi katai nimegonga penyewe Kumanga nao hame nipa mwenyewe ati misi jerepa mejipa mwenyewe misi kadai nimegonga penyewe kummanga nao amenipa mwenyewe kumkula nao nimetaka mwenyewe tikaza kitu mbaka inyepenyeso derero
yes yes
nyeso derero kata keki mbaka ibweke nyeso derero
yes yes
nyeso derero kaza kitu mbaka inyete nyeso derero
yes yes
nyeso derero kata keki mbaka ibweke nyeso derero
yes yes
nyeso derero
Firi, rungu good gold DD good 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 rungu good gold DD good Firi, rungu good gold DD good 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 rungu good gold DD good Firi, rungu good gold DD good good rungu good gold DD good Firi, rungu good gold DD good 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 rungu good 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 Firi, rungu good gold DD good 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 rungu good gold DD good 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 leo niko giza na sidai Kenya power kesho ni mguka na ibusi kahiri rungu good gold DD good 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 rungu good gold DD good 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 leo niko giza na sidai Kenya power kesho ni mguka na ibusi kahiri kuta na kageta na mange ustu wa saba ni urilima kama bado ni kuta
mimi ama nini kademka nito wimika kwa kamdunga mini za jifogotha bikini kakuja kwa huma kizani chika ntaka nini nika kiuliza ni nani na unataka nini kakanjibu akinani majilo jati anda nini natakia mpini nimemia kwa koji kumbe ni karao flani kana kana penda nini kana deni lale nani koko masa mini nani niliweka kitu ndani kitu nzito kwa punani na mangio swapu nani ni malola ni mabani atikaza kitu mbaka inyete nyeso derero
yes yes
nyeso derero kata keki mbaka ibweke nyeso derero
yes yes
nyeso derero kata kitu mbaka inyete nyeso derero
yes yes
nyeso derero
na bado anagawa na bado yao nyingi na bado anagawa na bado yao nyingi
Unasikia beat, unatete man, unakutu hadi kwa booth, muku lightina Flex na girls, jina kema kena, ako fine fine, wanchida mdomo matena Unasikia beat, unatete man, unakutu hadi kwa booth, muku lightina Unasikia beat, unatete man, unakutu hadi kwa booth, muku lightina Unasikia beat, unatete man, unakutu hadi kwa booth, muku lightina Flex na girls, jina kema kena, ako fine fine, wanchida mdomo matena Unasikia beat, unatete man, unakutu hadi kwa booth, muku lightina Flex na ngeos jina ke makena Ako fine fine wa nchida mdomo matena
Kumbe demjo ninge uswa gedomo Wage domo ninge uswa gedomo Kumbe demjo ninge uswa gedomo Ako zabe anashikisha na thiongo Kumbe demjo ninge uswa gedomo Wage domo ninge uswa gedomo Kumbe demjo ninge uswa gedomo Kana bubble kana penda nga mdomo
Yeah, Buddha boss kumbe ngeos ni wagidomo Anadaidi na venya pendi masomo msomo Na as a flow sipendi mdomo si formal Itabidi ni seti kikomo si normal Chura kupatana na ongongo kwa ngango Skinny nigga kupatana momo na hormones Zake zimepanda past kongo Leo ni manduru na masifa ni za thiongo
Kani ngeus wagidomo na natupa mdomo Kana bonga chafu na kasafisha na omo Kana lia lia kanyamazishe na lolo Na uneza kapatia juka na washwa na hormones Kani basha na kujanga na kiondo Na katanga mabia nyumki katanga mavodo Kala clash na na vibe na upondo nataka tuka soup na samaki ya kamongo
kumbe demjo ninge uswa gedomo wage domo ninge uswa gedomo kumbe demjo ninge uswa gedomo ako zabe anashikisha na thiongo kumbe demjo ninge uswa gedomo wage domo ninge uswa gedomo kumbe demjo ninge uswa gedomo kana bubble kana penda nga mdomo
Kachupi, sezi kwa mbia rangi Ino kizuwa zoko, badu tapanguzwa Nacheza kiuba zenga, chezi kamhenga Noma ni ya fandi anataka kasina Jui ku request adirachwa na kunyima Ati kuna tatu kumbe buda ni mfucha Jui ku request adirachwa na kunyima Na badu anagawa na badu ya kujengi
Knock knock, who's there? Boys o kidomo, ganga Niache suwa chuni pedi kongo Bombo, mini ras na spendi local Fofo, nimechapa ni kalala fofo Don't touch, kani toja nimeipika lombo Nono, hadai straight Anataka kombo Shobo rice peas Ngofu chomo adi koko Joko Sezi mainshimo kandinyono Kumbe demjo ninge uswa gedomo Wage domo ninge uswa gedomo Kumbe demjo ninge uswa gedomo Ako zabe anashikisha na thiongo Kumbe demjo ninge uswa gedomo Wage domo ninge uswa gedomo Kumbe demjo ninge uswa gedomo Kana bubble kana penda nga mdomo
Maniga wa minyanya kijapan Niga saki Niga Niga fucking Manjeke wa pike luku kesho watu kuje kambi Kurutu wanakutu minatako pa kwe rambi Sima yo kitu kaiminuka imeoza Akibonga shit mambia ende ya kaoge Kijana mpole smart toki passion pickpocket Mangeo swame iba wanakani
Kiso kwa nigani noku riso kwa nigani noku fitu kwa rahani Na kunolo kwa rahani ili kwanga wena nani Tulia kwanza wena nani ili kwanga wena nani Tulia kwanza
wena nani Kumbe demjo ninge uswa gedomo
uswa kedomo. Wakedomo ninge uswa kedomo. Kumbe demjo ninge uswa kedomo. Ako zabe anashikisha na thiongo. Kumbe demjo ninge uswa kedomo. Wakedomo ninge uswa kedomo. Kumbe demjo ninge uswa kedomo. Kana babo kana pelanga mdomo.
Yo bro.
Fresh kama kiukamba dudu kama kawa.
Fresh kama kiukamba dudu kama kawa.
Yeah, yeah. A main switch production.
Niko romantic kama vya Titanic. Usipani kleta kuwa maji.
Badia, badia shiega na pie. Dandia, dandia twende iko die.
Bend over bila uoga. Chini ya duve military mini soja. Unapenda yogurt ama soda. Niko na nguvu kafarasi siezi choka.
Kama pa baby girl usha ni bamba. Kanza pa baby girl tutachapa. Kama pa baby girl usha ni bamba. Kanza pa baby girl tutachapa.
Ah, makudiro. Kimoro biro nyako siwe ivo. Makudiro. Fungua ama tengia na diro. Makudiro. Kimoro biro nyako siwe ivo. Makudiro. Fungua ama tengia kadingo.
Nimem show minataka sleep over leo. Tuma fan diyo mini come over now. Tenje yangu ni ilea over over bro. Usini text water mini takuhala tu. Send me airtime later ama talk to you. Umenidea sana manu na nitaka tu. Umezoea kula vitu ndogo ndogo tu. Wasiyo mboya niko hapa I am hoping to. Nasiki unapenda row taki dem taro. Taki kitu kingi yandani inaogelea. Misiyo karo misiki na wambo. Saisi na mashiro sati nezaongea. Niko na flesh hapa nyuma iko bouncy jo. Niko na west ingine noma iko flexible. Yangu si plastic, sajari ni natural. Na mini mkali ndio mana na play natural. I mean virtual, mini antisocial. Wende unataka ro, mindo ni partable.
Makudiro, kimoro biro nyako siwe ivo. Makudiro, fungua ama tengi ya nadiro. Makudiro, kimoro biro nyako siwe ivo. Makudiro,
ini lazbo tamas kwa kalenda. Ya mamasta majima basenga. Ya kafala na beef na kalenga. Na kakawa mifunja agenda. Sibisha kalale. Kalale. Ati ati neni kalale. Kalale. Ini lazbo tamas kwa kalenda. Ya mamasta majima basenga. Ya kafala na beef na kalenga. Na kakawa mifunja agenda. Sibisha nangi squeezy niko busy. Langa kari beza Bentley na mabigi. Kunanga mtane za kula baridi. Uda kila esto jiji ni na bibi. Kalale.
Unakulanga Ferrari.
Kalale.
Kusha mawe kakaluare.
Kalale.
Unangia mingi kahao.
Kalale. Hey, yati yati nini kem kem. Watagwane, what about miss? Kasi ganye, haini saidi. Watagwane, what about it? Big bro man, kauna dai beef. Kalale.
Kalale.
Kalale, hey, yati yati nini kalale.
Kalale,
yo yo yo.
Kalale,
hey, hey, yo. Papa Fadela kile mebaki ni kuchengi wa statue. Na usiache ndula inje na unajot kwa paipu. Tuko up de na tiki mbogi yote my crew. Masilva ndo zmejaa kama Manchester Blue. Kem doli kuinafanya gani dos daro. Papa God, suni unyeshe ganji kama flako. Ni adisema figa makoma na maziro. Very soon itabidi nikisonga nikiprado. Fan after fan kwa chukua wati kam. Na maliki wasafi ongezebe ya bida. Wasoro kuwa punish kukepia kaki flak. No kisidi kulegeza ndo tatekio madame. Kem kem, watagwane, whatever I miss. I miss, kasi ganje, haini saidi. Saidi, watagwane, what about it? Big bro man, kona dai beef. Kalale,
lale, lale, la.
Kalale, hey, yati yati nini kalale.
Lale, lale, la.
Kalale, hey.
Katugongi pesa ni upuzi. Nataka kuwa na shares kakuzi. Nijenge uko Nyali. Ini nice nikikunywa sharubati. Ukirushwa manzi kalale. Kompe ni kompero safe. Bazo, bazo, mi ufanya biz na mabazo. Sipendi chali yamewekwa. Unalipiwa nyumba rwaka. Kalale, wanaumu wakiongea. Kalale, okwa.
Hey, yati yati nini kem kem. Watagwane, whatever I miss. Kasi ganye, haini saidi. Watagwane, what about it? Big bro man, kona dai beef. Kalale,
lale, lale, la.
Kalale, hey, yati yati nini kalale.
Lale, lale, la.
Kalale, hey.
Kani
kumboka wasibishani na wale afubuda kwa igame mindo uchezanga malale na kuja solo nye mkikujanga wanane na ukileta usoro na kupiganga mabare wewe kalale hapa mko watu wakale juu natafuta waniko hapa na pale nisipojipa mimi na hami ya kitale kaposho mipale na punguza ukware ukware hizo bako za kupati misisare sisare juu bado mindo utembea na nare na ukinipata kwa chuo mimi nakosa jemali mimi nakulanga mbosho wewe ukikulanga mabare
Wondagwane, wondagwane, mister, mister, si ganje, hai side, side. Wondagwane, wondagwane, Roman gonna do it, kalale.
Introduction, weka caption. Tumekam, tumekuja kuwa hand down. Tumejam, tunataka kuwa mada. Ini fan bad, sisi ni mamada. Now they asking. Weka caption Tumekam, tumekuja kuwa hand down Tumejam, tunataka kuwa mada Nini fan bad, sote ni mamada Now they asking who is the father Check you buda, niko na nyumba Niko na wunra, niko na dhuda Yaza kubaya apartment to runda Nikulipie rent jan to December Nibaya manzako with mini spender Wezi kompia V8 na mafilda Wezi kompia SS na omaniga Ukifika ligi yetu we ringa Mini bingwa, wezi ni Nimekam kibakteria kidigas Mini mratchet na bamba wa manika
Cash cash minta kupa Midiva na kulika Kanitei utafunguliwa Pia haga utazungushiwa SS Tazungushiwa SS Tazungushiwa
Cash cash minta kupa Mini saru na kulika Kanitei utafunguliwa Pia haga utazungushiwa SS Tazungushiwa SS
Goto, pea huyo boy ngoto Ghetto, kevo anakula vako na mboko Isha chapata mamako joto Ako on hit kama meko Nyope mekam na liklia hiyo bush job Ikicheki rada kuna place ineza go Ati madam minataka hilo pango Pango tight we nyonga hiyo shingo Six inch go deep minataka mo When I'm gori ntakusalimia shikamo Hamwasali na iskisi hapa kwa ro Rungu gori mpaka inagonga hizo minyo
Cash cash minta kupa Mini saru na kulika Kanitei utafunguliwa Pia haga utazungushiwa SS utazungushiwa SS utazungushiwa
Cash cash minta kupa
Beana yokitu
Nikona dudu dudu toa kutu 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 Dudu dudu toa kutu kutu Nikona
Beana 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 yokitu
Nikona dudu dudu toa kutu 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 dudu dudu toa kutu kutu Nikona dudu dudu toa kutu 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 toa kutu 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 toa kutu kutu Nikona dudu dudu toa kutu 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 dudu dudu toa kutu kutu Nikona dudu dudu toa kutu 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 toa kutu 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 toa kutu kutu kutu
Zao zao zigi zao zao Kam kam nikupe tuki nyao nyao Wow wow kusema kweli ni membao mbao Pao pao kaa kuna die hao hao Aye Shokila kila Na maringo mingi ndiyo sina sina Na nikijichiki niko miraculous Na ya macho neza pewa binoculars Weni old school ka inheritance Unachocho bado na mashenanigans Unajua spelling ya anonymous Unapenda chipo na hunoni
Nikona dudu dudu toa kutu 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 Dudu dudu toa kutu kutu Nikona dudu dudu toa kutu 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 Toa kutu 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 toa kutu kutu Nikona dudu dudu toa kutu 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 Dudu dudu toa kutu
Wani maliza Dada, dada, wani chizisha Kichwamba nimemea pembe Mauru mujitupa tembe Posta na wakata wembe Sekete kakue kiwete Pum pum na ipepete Slay queen na mtepe tepe Wasenge tuwa lenge lenge Suramba na watu wateke
Nikona dudu dudu toa kutu 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 Dudu dudu toa kutu kutu Nikona dudu dudu toa kutu 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 Toa kutu 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 toa kutu kutu Nikona dudu dudu toa kutu 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 Dudu dudu toa kutu kutu Nikona dudu dudu toa kutu 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 Toa kutu 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 toa kutu kutu kutu
Rumasili anza
Alejandro na Trey Songz ni mabrada. Jeki zako ndani ni maziwa mala. Leo na dai tumangane na Viagra. Vision 2030 na supply mapaja. Na mapaka tuna stretch kama blada. Honeymoon yetu tutakopatala. We ni mrefu but imani kutumia lada. Si cheki, si cheki. Si cheki venyo cheki mini sexy. Si cheki, si cheki. Si cheki atindozi haileti. Alejandro mlevi usemo kweli. Ana timingi mangoko wa mebleki. Nimetokia kisos na madeni. Ukuta yangu ni mapainting za majeki.
Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Dudu dudu toa kutu kutu. Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Toa kutu 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 toa kutu kutu. Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Dudu dudu toa kutu kutu. Nikona dudu toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu toa kutu.
Daddy daddy yo ni cha daddy yo ni tamani kwanza nikiwa shamali siseti manyaru sipendi mambaru hakuna tofauti na kuishi na mababu
daddy daddy yo ni cha daddy daddy yo ni cha daddy 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 yo ni cha daddy si ati mini daddy daddy yo ni cha daddy yo ni tamani kwanza nikiwa shamali hey nikiwa shamali daddy daddy yo cha daddy
oya nikolwe pitisha mzinga katisa kijana ameingia kwa klabu kuchachisha cheza chini kabla kule bare na kimita kirizi ndani ya nyumba unajua tushashika beat ni ya hitman cut na matap tap tuki double tap kwenye snap tuki rap rap mna yap yap mna nyap cheza chini niku itie bazenga mitakapo
nimepigiwa tenje na madoki wa pumuani kapiga gondo matotoke kikaribu chwani kauliza mbona kapiula mwanga kumwaga ndani nikani kautamu fulani toka likamu ni nani kacheza ndani nikani kwangu katibu makutumi nikadhibidhi ya ndani tabaki funguwa na sari ya maridhuani. Duba ni mingi zingine jozi na kam.
Daddy, daddy, yo ni cha daddy. Daddy, yo ni cha daddy. Daddy, daddy, yo ni cha daddy. Ey, si ati mini. Daddy, daddy, yo ni cha daddy. Yo ni tamani kwanza nikiwa shamali. Ey, nikiwa shamali. Daddy, daddy, yo ni cha daddy.
Leo mini daddy, lazima mamanzi wa jiggle. Kamera piga selfie, simu wache nkai middle. Sinajua mimi leo na Steffi, duna mingle. Juneve ni kasupu sana, shingo flamingo. Nikisha kacheki natamani kuwa indos. Mimi kuna yeye peke yake na katikol. Kanalia aki msuata cha izo. Lakini tuko wingi ni machumi na sprinkle.
Siezi hata esabu ya figa huwa perfect. Ongeza moja kwa sita ukianza wa kwanza. Dafu ni saba alafu kupanda sinaga haraka. Jumi upendaka tukiwa wawili kwa shower. Baby, baby, please nite papi. Daily, daily akidai kuni wai. Yuni saka tunangwai, mambia bye bye.
Daddy, daddy, yo ni cha daddy. Daddy, yo ni cha daddy, 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 yo ni cha daddy. Si ati mini daddy, daddy, yo ni cha daddy. Yo ni cha mani kwa taniki wa shamali.
Kani kumada, hii ni mada case. Kani kuika bana siya wike in case. Naiguza, naiguza na haste. Akiguza, itamore na face. Guda, guda ololo, guda, guda ololo, sema guda. Guda ololo, guda ololo, guda guda ololo. Sema kani kumada, hii ni mada case. Kani kuika bana siya wike in case. Naiguza, naiguza na haste. Akiguza, itamore na face.
Mtoto pia na haka sisi ya mapute. Vira demi fura haka lipa kaga mafuta. Na cheki, nasikia ni debe na chuna venye na kuta. Mistari mina roge na pomo waga ukuta. Tudonda mina nganya kadere leo mtati. Tivenye na bebesha ina kankam tati. Atitobe na chuna gena tuna nangwai mas. Nasikia ni miakanga vo hit manjo utati.
Mistari zina kam, mina flow tuna kivibe flani. Kali, najitepa tuna majirani. Nazi adisi ya most, most kavinchu. Na beat kani mbaya basi mimi ndo kingpin. Toa form na sitaki magoshodo machura. Labda wale wanasura na madiaba kahuda. Leo lazima kieleweke itabidi wameti. Juraundi misi cheki mina shikisha kajing.
Guda, guda ololo, guda, guda ololo, sema guda. Guda ololo, guda ololo, guda guda ololo. Sema kani kumada, hii ni mada case. Kani kuika bana siya wike in case. Naiguza, naiguza na haste. Akiguza, itamore na face.
Nupenda tu mademu wamenona. Wala waziksi wakonde na mahoma. Kwangu corona kwa kushodo nitaponya. Kima ngoto uko doo nina ref hata goma. Siko shai niko chuzi kama nyasi tunambuzi. Kuwa kunywa kina suzi kikahawa na mnazi. Kikarasko sita promise juicy miska. Luka ku round 7 nina kuja na muguka na madafu.
Mami nina chuma ya doshi kutoa moshi. Hizo zingine zitoshi wezi kunja. Ilazima joe kunja na goti. Kitu fao mina drive kama moti. Fanya una squat nkao nakalia poti. Ni mumu nyeko mami kula njoti. Penye ya mebeba nika yani ya toti. Kuru kenge na kukata kama pele. Na buruga mina zoza jazekele.
guda ololo, guda, guda ololo, sema guda, guda ololo, guda ololo, guda, guda ololo, sema gani kumada.
Ati chuma ni ya doshi, chuma ya masoshi, chuma, refu mlingoti na ndoma na aluta siushi kisha na njoti. Chuma ni ya doshi, chuma ya masoshi, chuma, refu mlingoti na ndoma na aluta siushi kisha na njoti.
Niko kututu unasikia nataka ngipo, kange uska kusa itabidi nitoe tepo. Last week nilifuliza mirista, kurigi zigi migi kutega na joko wa mita. Kuse sana kanilamba kama tumba, lisikizia kwa tong na si ali pewa chuma, dantifa na washwa, kapongi nitaka kata na tema jaba na kaka mata, mucheza na kina mata na wapapasa kibobo rasta,
Ati chuma ni ya doshi, chuma ya masoshi, chuma, refu mlingoti na ndoma na aluta siushi kisha na njoti. Chuma ni ya doshi, chuma ya masoshi, chuma, refu mlingoti na ndoma na aluta siushi kisha na njoti.
Chuma venye ngumune za dhani, chuma ni doshi, kango koni vajo iyo pongi ya initoshi. Nika venye njumune za dunga na ikutoshi, yo penda yo rungu venye begi kam lingoti. Murio na kashika jese magia fande ni mnoti, ruka juu ya deki nikirusha manoti. Piga nduru kani tamu nikimwaga manjoti. Misi pedi ni mashada nimeweka kwa koti. Katoto kuwa kauneza dhani kwanza ni sola, akinda kachapa dia zungukia kama ni rola. Nginyondo anapenda sayo shinda kame ni hola, kuchapa bifrete bolo ushike kama ni gola.
Ati chuma ni ya doshi, chuma ya masoshi, chuma, refu mlingoti na ndoma na aluta siushi kisha na njoti. Chuma ni ya doshi, chuma ya masoshi,
Zungu 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 sha Rumbo sewa la mariambe. Zungu 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 sha Rumbo sewa la mariambe. Zungu sha
Mariambe ni mkana bez request na daima bez kila sana dan kugeza kiwa ina waste best about Smiles from Tamani Adi Mabati Aki smile as Mona Di Mandazi Wesaki Piga Makasi Numa Teme Nana Cities Minteme Kamasi Kuna Peti Yana Base Maliza Kepye Bunge Daily Wana Debate Wana Panga Vile Noti Next Ita Kamna Face Ya Koi Mechorwa Front Na Asye Kwe Bakya Not
Zungu Sha
Rumbo Sewa Na Mariambe
Zungu Sha
Rumbo sewa na mariambe zungu sha
Kama we tutadhani kuna rain, mali safi kama kawa yende chain. Sugar cane utatamani ya gena, ukini gay baby girl sita mplain. Mi upige vitu nikani kwa janta, atukai sana kame jipa santa. Anapiga kuliko chupa ya fanta, huyu day mame dunga kama kanta. Kakipita love vunji shingo, akismile utacheki kana dimpol. Mi upenda voko zake nika simple, underwater mi upiga kama fimbo.
Zungu sha
Rumbo sewa na mariambe zungu sha
Ni weekend ni nambati ni kupati, kuna riambe same ni kwa riajati. Ameanza kuziwa ni za kidati, kama kawa zila ni shangi uradi. Giz ni kujichapanga nakti, genje leila kila wakti. Mindo kwenga mindo zingwa uzani, ring ding kila pungi koreani. Riambe same oka ni ayela, yoni mada kirombo sama kwela. Lukudi riba ni kafisa, kame baba kwela size ya kabisa. Miumdigi ya kifuwa fuwa dikla, andawata kakiwika kuchachisha. Gauta kingi warazi ulalisha, ni mhota miliet kakimbichwa.
Zungu sha
Rumbo sewa na mariambe.
Zungu sha
Rumbo sewa na mariambe zungu sha
Nikiona paja mahanjam, zinani panda na tabasam. Nikiona paka na takasam, vile na banja sinagaskam. Na bank maganji pia na spam, na kufisiaje sana sa. Unasemaje banama, ukisimama nastama. Vile umesimama natama.
mini donga. Niko jaba na matulka na songa. Juma saa ingine ni kuchuna mboga. Mali yake ni kadogo kama kitten. Ni mhot utadhani uko kitchen. Hati yangu ni kaisha mpa ticket. Na nikiza mami uza mahadi deep end.
Zungu, 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 zungusha.
Rumbo sewa na mariambe.
Zungu, 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 zungusha.
Watrangi makata churabaki heri wengi na toto huko wiki mteke wiki gizani pige miti titi titi kiki kiki kiki
haya haya mbwa
Magic's anger on the beat.
Watrangi makata churabaki heri wengi na toto huko wiki mteke wiki gizani pige miti titi titi kiki Kiti pinji linki mitini Kingi kingi zigi zigi mitini Mingi mini piki 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 pongi cheki doki kashoti Piga koti
Chain ori ori niko kori kori Fuko pori pori ndio nimejaza kama kori Ame shika kutu siya naka fori fori Shika tori tori chezia doli doli Teka msupa ana mabui bui Unastuka nimekuteka na unijui jui Unataka singo flani za magui gui Kauna swara kuja area nina chui chui
Inauma but itabitu zoe
Nasema damn digi digi many team weekendi Come if you do you kill the deadly Sema damn digi digi many team weekendi Come if you do you kill the deadly Chucky See that out chapana nina tao See that out chapana nina tao See that out chapana nina tao See that out chapana nina tao
Nakata wapani Nijifry liba josi jamanga mi Nikuririma nikiivama le Nikiririma na balas nangale Piga diva dimba kitambi ya pale Juma kiki ujipa kitani na Namale na sita 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 ni na magagarin Iza mefuti sita kivuwa dangar Kitanka kegi dadi jam na kunywa Ni tam tam cheki have some kunywa Kahanjam kakikami na kiuwa Bongi small kama shimo ya mapua
Odi wa muranga wanadai niwe wao Mademo na wanyorosha kwanza kwao Iku zoni misi tutu kaza mao Na cheki zao zimesaka kama tocha zao Na hivi ndo mingi ya stay tone na kajaba Na hivi ndo micheza longo na wamadha Shosho manguru anadaisji kawada Na zake zimeshika asha meza kajaba
Nasema damn digi digi many team weekendi Come hivi hivi tuji kill vi deadly Sema damn digi digi many team weekendi Come hivi hivi tuji kill vi deadly Chake zitha rao chapa na nina tao Zitha rao chapa
Dance, dance na baby ukichoka Wacha niko dare tukikata kakota Saitu na sele mashida ni kutoa Pusha juju, aimi nita okota Katambe, katambe Zizi manare wacha katambe Iende, iende wacha katambe Baby shika simu wacha kabambe Katambe, katambe Zizi manare wacha katambe Iende, iende wacha katambe Baby shika simu wacha kabambe
Kubuff, nina chief give tu Madenge, wanajipa, wanalia didu tu Wakidance ni matembe juu Na manyonyo ziko sete za kigwava tu Ni barenga kikamu ni ma 6 inch juu Ziki report ni ham, ongeza volume kwa speaker Njugu tatu na cut, nangoja kutu ikama Tanova haswa, wairimu wanja fida Na kemba huyu haswa, mapacha mbili kwa langwa Wairimu changama, buda mbwe seta kaz Wananitaras kwa sababu mi ubani Wakiwasha dust, na seti kapedi Ukinipa bang, tutakula rumba ham Na cheddar ziki kamu, itabaki du Ndani takemba nitashika nitafinya Nakajaba kakishika toa nguo wacha izo
Katambe katambe Zizi manare wacha katambe Iende iende wacha katambe Baby shika simu wacha kabambe Katambe katambe Zizi manare wacha katambe Iende iende wacha katambe
Kaiko fiti basi guza minyo Ka imeshika basi wacha finyo Movie za leo bana ni manginyo Komya maodi na pia mayo Wakila lisha makwela ni wo Bezi ni vela na ngem ni wrong Adi mandugu wakuje na pong Sio mangeus pia wakuje na thong
Iyo story cha baba Cha mama Sia mangeus wanapenda kalongo Iyo story cha baba Cha mama Siatoi wanapenda kalongo, iyo story cha baba, cha mama, siama odi wanapenda kalongo, iyo story cha baba, cha mama, siama yo wanapenda kalongo. Fika pei ni kupeleke na rada Itamangeos miwonyeshi nani baba Tutondeisi anapenda miti mama Fika masai ndio uitishe kukumanga Kwanya kweli ni kuonyeshe vifa Upea tosheke yo vile nafa Namba nane achore figa Na ako truba na sima giza Leo sijaba ni magiza Leo za odi ni maisa Akichekwa moro iza Asikichafunda shika pizza
Ebu katika ndo tucheze kalongo Ebu rombosa ndo tucheze kalongo Itamakula ndo tucheze kalongo Itamachura ndo tucheze kalongo
Iyo story cha baba, cha mama Sia mangeus wanapenda kalongo Iyo story cha baba, cha mama Sia toi wanapenda kalongo Iyo story cha baba, cha mama Sia maodi wanapenda kalongo Iyo story cha baba, cha mama Sia mayo wanapenda kalongo
Talk lady baby girl back in the day Nimekukemba siku mobu weli genje Iko nini usijali joni nyege Tabia mbaya leo tutafanya kwa kete Cha mama, cha baba Bile unanishika joi na niwasha Macho zako jo, zina ni mada Na nikivua jo, utaitaka Sio siri jo, nakutaka Siko honi jo lakini naitaka Ruka ruka kwenye bezungusha haga
Tasha, ay Ebu katika ndo tucheze kalongo Ebu rombosa ndo tucheze kalongo Itamakula ndo tucheze kalongo Itamachura ndo tucheze kalongo
Iyo story cha baba, cha mama Sia mangeo sana penda kalongo Iyo story cha baba, cha mama Sia mangeo sana penda kalongo Iyo story cha baba, cha mama
Sia mangeo sana penda kalongo Wabebe, skilo Wabebe, wasikia Wabebe, skilo Wabebe wasikia Wabebe skilo Wabebe wasikia Wabebe skilo Wabebe wasikia Wabebe suji bebe Demi yangu anadaitu matembe Niko fete, nimejisete Amejibeba, usimuweke Niko east kwa mabiz na manjege wako on Amejibeba ako fine, sura nzuri ya mevai Kweli nini uko high, piga mushu kue high Ukiweza toa kutu uzirai, ukimwaga sikia fine Kazi safi inadaya, ototo awili tunadaya Njoki nduta na wamai Niko nini uko fine, jangreto walai Uko maji high time, takukata walai Tumuabeba walai, ngoma mbili zinadaya Nikimada sema high kwa vuva na rai
Tumuabeba walai
Wabebe, skilo, wabebe wasikia Wabebe, skilo, wabebe wasikia Wabebe, skilo, wabebe wasikia Wabebe, skilo, wabebe wasikia Bad girl, she a bad and she know Cheki vila mini marda shiro Like a snake body girl ya shigo Dogo dogo baby kakinyonga Mina penda vile haga inasonga On the floor kwanza ibiti kigonga No lie fine girl umeni roga Ume stand kama tatu tuza ronga Na kubeba everywhere mindo donda Wacha kubonda tunawatoka Wana choka Wana baki waki slim waki konda Wasikia tuma ouch tu vidonda Tunawatoa mbio mbio kama honda Bewa makali wanatoa mbaka njeve Tarifo tunakujanga na rende Boy vupa tunagwash na pireza Big tune kwenye glove wanacheza Wabebe, skilo Wabebe, wasikia Wabebe, skilo Wabebe, wasikia
Tuko sherehe na itaki asira Itaki mabombo manika Inataka tuma kwanto meiva Bill nitalipa kwanza kani kuririma A4, Apple na K4 kanali Sijai kata guil, kata guil katikati Sipati na kata bali pali yaifai Kabado unapima, cheki venye naifanya Bado tuko baesa, bitch ni bad mana Kama kuna giza, taitana Bado tuko baesa, bitch ni bad mana
Bitch ni bad manas, manas, Bitch ni bad manas, manas, Bitch ni bad manas, manas, Bitch ni bad manas, manas,
Bitch ni bad manas, manas, Bitch ni bad manas, manas,
sifatani na umati na jimez kama bangi alipono na mababi yesi guashe ni banisi mkate na ukapi jo mchai na amani alimesa kabaki ya konditi juu ya haki atakikani na umati akitoka atabaki hindi uori kwa mzazi tusilete za uzani nime uwa
tuko sherehe na itaki asira itaki mabombo maniga inataka tuma kwanto meiva bill nitalipa kwanza kani kuririma efo epo na keifo kanali sijai kataguil kataguil katikati sipati na kata bale pali yaifai
sipati na kata bale pali
yaifai bado tunapima cheki venye naifanya bado tuko baesa bitch ni bad man kama kuna giza taitana bado tuko baesa bitch ni bad man
bitch ni bad manas manas bitch ni bad manas manas bitch ni bad manas manas bitch ni bad manas manas
wani mrasta man dasta umeka kwa kichwa wani kimasta ma basta dulu wa kufichwa unelewanga munelewa unelewanga munelewa hapa sinayo mbogi ni arasta kwa super marege kwa snapchat mazigi jotu tinge madasha anakuparesha tunapulula mabianga na ima jani siyake richo ni agabianga ilianza kakikolo saini pienga nina seske menijazi ya weather bareta bakmanyu ya effort nina mazigi kanichi na kondiko mia netflix maria na kwando sesmia makuki ndo hizi baby memshikia ruki lakini leo beda na rukia backbench na misi mabusu freaky friday na Gretus na Lucy Tika highway, majirite na ngusu Bigwa wire, kazu huku Rasta, nikiwa area sizi wake Flash flash, kani tei ama mboke Rasta, tuzidida usadi shop Hala, na uwekange chini ni okro Kwa sherena, itaki asira Itaki mabombo maniga Inataka tuma kwanto meiva Bill nitalipa kwanza kani kuririma Efo, epo na kifo kanani Jai katakuil, katakuil,
katakali wow, yao, yao Natikoko nimechizi kamse mipika nguwai Nina still too connected kama wifi Nina saka nikutunze kama rungu ya masai Nitembe tunawewe ya nisaidi mbaka side yon Napenda ma listu ya vile unavyoka Napenda ma hipstu ya vile unavyoka Another one for the ladies Hahaha, ya this Wakali wow, yao, yao Natikoko nimechizi kamse mipika nguwai Nina still too connected kama wifi Nina saka nikutunze kama rungu ya masai Nitembe tunawewe ya nisaidi mbaka side yon Napenda ma listu ya vile unavyoka Napenda my hips tu ya vile unavyovaa Ukini kiss tu kanili na kumiss girl I'm your mister, you are my mister Tinapenda my lips tu ya vile unavyokaa Napenda my hips tu ya vile unavyovaa Ukini kiss tu kanili na kumiss girl I'm your mister, you are my miss
My lady kata waba mina juwa na kubamba Na leta ruka kamba kwa skwa beg gata tamba Cheki ni nakade mkasuku kamkamba Kanini ameka mtu home tu na mi Nakasikiza my lady tu ni amini Speed ni ya gari kwanza tuseme Ferrari Sina atafea ni na doi ya makali maziki za gazogo tunamoga tu bahari na uache tu maringo my lady niko single nime come hapa mina day two domingo later in the party mina day two ujigo sitakuwa idol nitakuwa tu kajinjong so utawezi sitakupea mamunju lakini morning area nitakupea marungu after that then uta niita mbuyo alafu lady rudi when you kikuyu
napenda malis tu ya vile unavyoka napenda mahit tu ya vile unavyovata ukinikis tu kadili na kumiska kami mamista
Nishika gato jana taka gatari mbo inakagakana konda Muchafu wa garada naipanguza na madu kwa mbosho Mushikisha moguka kashata na kokoto Nitanganya maduya na mambegu za koko Ati muta kagasura ni bleach kidogo Jonis kifenye mtapunga mini trend kidogo Cheki nasikia ninjo kisira doha gani shoe game Mtoto jona rasa mire machoche za unge Mambigia timba spute riga kina shoe game Ati you die ni mte KCB You die to me me CC Kizutaka kasi kima bobe Yuguzi shodorari noka chize nda Daki, uchiza ndaki, ndaki Daki, uchiza ndaki, ndaki Jukis kisutaka kesti kima babi Yuguzi shodorari nuka chize ndaki Daki, uchiza ndaki, ndaki Daki, uchiza ndaki, ndaki
Pilo pita skalet kizanamu, handsomeu Ule wako kulatako kwa mbulu vitamu Najua nyihu dhani nimetupa fahamu Lakini move zangu zote ziko kwa damu Mihu chizi wakishake, wakishikili ya wall Wawe wafupi wa tall, wawe weupe wa call Misi jali bora nimefanya duty zangu all Uliza ndol
Chukis kizutaka kesti kima babi Yuguzi shodorari nuka chize ndaki Ndaki uchize ndaki ndaki
na voruga yo kitu inasikia likusepa na cheza bila refa majashos na magika yeyuka kama vepa na spendu mapepa ah, nyama kwa nyama, kamshikaki, misitaki, kasindaki, moto mwaki, makai baki, moto mwaki, makai baki.
Umeivana, ukitingisha mastingo flani, sika suzana, maringo mingi ya nagayani, hananga chali na nanga bumpy, magizani, niku wata magandani. Ai, mami, sitoki leo, niko indos, before utowe kitong, anza kimbo, una magajashu tafadhali kakadiro, uwi, ai, baby.
Mcho kiskizu teka kesti kima babi, yukuzisho jura.
Niko kidato shika chok, saro backbench nikiririma manyaro Nimeno kimode wangu wa gumbaro Vitu kankumium ride kasubaro Niko kidato shika chok, saro backbench nikiririma manyaro Niko kidato shika chok, saro backbench nikiririma manyaro Nimeno kimode wangu wa gumbaro Vitu kankumium ride kasubaro Niko kidato shika chok, saro backbench nikiririma manyaro Nimeno kimode wangu wa gumbaro Vitu kankumium ride kasubaro
Tukipombo na biba joma vela kombosho Na junge joma dawa kupitisho kigosho Mina penda joma kuila wame siti kilocho Nde kusuka suka pungi kanukie mdogo Ala kanishocho sipika gimocha Na biba joma julu sampuli itoka Na penda turi turi vile kana zitoka Sindo kinyang jugo nye toka umoja Buta nasaka keki kifuwa ni jegi Kusti teki pas kifegi rush kumedi Fan mapidi It's about time the legal as kashash na fegi Oh Alafu kuririma kuongeza mashuksha Nunani ikipen kuamka aluta Alafu kuririma kuongeza mashuksha Nunani ikipen kuamka aluta
Niko kidato shika chok, saro Backbench nikiririma manyaro Nimeno kimode wangu wa gumbaro Vitu kankumium red kasubaro Niko kidato shika chok, saro Backbench nikiririma manyaro Nimeno kimode wangu wa gumbaro
Vitu
kankumium red kasubaro
Umadna lipatona na yeye mande nikiripoti mesti zimeshika ni aje Amepiga mini kunye mistunya vifiti Aasta ne mshitu mishibiti chingma Oni kateza chini ndo tupatane kwa daru Nika mshikanisha kimoja Na kumshikanisha nika mnyunisha kimoja Tuka piga choma kajiminisha kokona Na veka lichachisha nika mshikie kikoka Na adi aka bonda kunitoka
Kamza bendu kupeleke soko Utanyonji nika umelamba koko Hizi ni hagaril na sibonoko Nyambu shiko na aoko Funga duka na kifungu Ama nivunje kifuli juni na rungu Kuti white juni ratchet size ya nyungu Si lazima keja chapa adi kwa bungu
Ama nivunje kifuli juni na rungu
Niko kidato shika chok, saro Backbench nikiririma manyaro Nuneno kimode wangu wa gumbaro Petu kankimimu raina subaro
Najua dewa mawa
Lap kinde kinde gefa Busu walirausha ka umembao Niko kidato shika chok, saro Backbench nikiririma manyaro Nuneno kimode wangu wa gumbaro Petu kankimimu raina subaro Niko kidato shika chok, saro
Najua
Backbench nikiririma manyaro
Donoski bawa hakabuta bojo Mukule kuwao kahufiki beya lojo Tukumbao mbao ishi ki ala fojo Sakajo ki ala fojo Donoski bawa hakabuta bojo Mukule kuwao kahufiki beya lojo Tukumbao mbao ishi ki ala fojo Sakajo ki ala
Hey, cheki anapenda kuziwasha ngale strong kiova Akilegeza mchape chini vile inafa Cheki chunguza joka mamradi jo inamasa Akijipa mdare mdare kipasa pasa Lafu shika turijo vila samahani Nazikishika mwendanga bibi ya jirani Nikongem konyagi strong na majani Kang kang jomeo na mbali sahani Ya kangu na ubaya basi wacha joka tambe Na basi likidiki wacha tukilambe Na chini nina fimbo ze ya punda cha izame Na chini nina
hey, punda cha izame
Firi rungu good good
DJ good good
Cheki ati mbatu amebeba duza biki kamtungi Vile kame shika rangi na mgezi asungi Mikasa, sukasa Donoski bawa haka watabojo Mukule kuwao kahufiki beya lojo Tukumbao mbao ishi ki ala fojo Sakajo ki ala fojo Donoski bawa haka watabojo Mukule kuwao kahufiki beya lojo Tukumbao mbao ishi ki ala fojo
Simfichi maze mimi na msho Mindo nili break yo vajo
Ako katutu kamangwe, kamangwe Kamangwe, kamangwe, ako katoto kamangwe, kamangwe Kamangwe, kamangwe,
Ushaite kangeo stao na ujui Ama nikachura amevaa buibui Ushaite kangeo stao na ujui Ama nikachura amevaa buibui
Nakanyandua nandunya. Nakanyandua nandunya. Nakanyandua nandula. Nakanyandua nandunya. Nakanyandua nyandua. Nakanyandua nandunya. Nakanyandua nandua.
Alinishoka go home solo. Kanataka nipe kitu na nipige solo. Nipebe weed cookie na makolo. Napiga finger mango Tony Goro.
Ye ni mjanjes kasha toa bra. Ngoza kando leo ni matua tua. Na ni mjaa kama haga ziko gwan. Kapona kafudhi niko shua kitu tight. Nikikagonga kademka na rombosa. Vila nani mada utadhani ni corona. Kakona boyfriend lakini na kabo. Kame babe utadhani ye ni donda. Yangu nyoka bigi design ya nakonda. Napiga kitu kana nitamike moda. Kana nipea boss mia na ni mada. Design anfanya wezi fika na
ako katoto kamangwe. Kamangwe. Kamangwe, kamangwe, ako katutu kamangwe, 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 nakanyandua nandunya, nakanyandua nandunya,
kama kawa na dandi ya biti ya mao,
genge la bundoksi,
Kwanchi.
Ndunge kunye na dungi ni nyuki. Msupa kotire menyanya na kuki. Kumba mshude ya rushe mkuki. Ashikwe na nyege atoke mkuki. Kuna mse area flani ako tu mapunye. Loshi mkono banana. Anadai peke jeng. Anajita Rihanna. Nanaka ako de. Rungu yangu sutabaki ukiish. Simple. Pige munju kwa dimpu. Kana dhuda apigwe kifimbu. Juni chuma mpime kidimbo. Ako magizanso ni mtunge kiwimbo. Ako na kiplan na mekam akiban. Niko idha ya fatu. Maso nifunge Ramadan.
Ndakukemba, supa kuja hapa, wacha kuepa. Unaweza, unatesa, ndakushikilia, venye umebeba. Shika mboko, na si loko, mi international, fungua maido. Na siku chochi, spiki mdomo, na we ngoko, nimependa iyo shingo. Ulala, ulala, napenda izo, ulala. Pretty ladies, ulala, msupa menikemba, ulala. Kuja basi, chusha ngodha, yo bootshot, ama bikini. Uniamini, usiniamini, baby leta CV ni pige tiki.
Utanguai, vile unamiro, unapenda tumatoki. Vile unashiro, narena kitire nitawasha duki loki. Unashai, apanda kupiga shoti, ni mekunoki. Chekinda kupiga tuki goti. Vile unatachisha, tupa moti. Vile unatachisha, nda kupiga kiboki. Mekunoki, chekinda kupiga tuki goti. Ae vile unatachisha tupa moti. Vile unatachisha nda kupiga kipoki.
Pang pang kakurambo kanambo. Hini motu taisikiria kwa jumbo. Boy wako ntamkula makumbo. Mageu sionzako watafumbwa hili fumbo. Mia pula nikisinyo ili kam. Lakini sezi kam na bado kuna jam. Mogoka ama java bora kam na kagab. Na nikishika maze nipe jame.
Takupiga randa nikupige shada na mawada zina kam. Zimerie village zimenyanya niko fiti. Bondi na t-shirt na kimisi. Kumbuba ako area anawapea mabiting. Nimekula tu vijiti za ngomongo. Cheki zimenai sebuliza tu odongo. Na mapompom na matompom. I give you your tobo.
Umshakala utaisikili ya kwa tumbo. Mgeuzi wako watafumbwa hili fumbo. Umshakala utaisikili ya kwa tumbo. Geuzi zako watafumbwa hili fumbo. Umshakala ala. Umshakala ala. Umshakala ala. Fumba. Fumbua.
Nikunoki. Chekinda kupiga tuki goti. Hai vile unachanisha tuka moti.
Okay then. Niko kutu na msupa seni pay. Ako soko na natan freaky pay. Niko tu mashata na kute. Chacha na kingora siwa kute.
Digi digi madogo dhani wadigi da. Digi digi madogo dhani wadigi da. Digi digi madogo dhani wadigi da. Arufo kama shala ziki nice kumi mina. Digi digi madogo dhani.
Zimeria tukijani. Mijia inadigeto na mabiste babi.
bulldogs na the area tumepiga kambi.
Inani, with the pretty girl thing. Give me your thing, cause you know me own it.
Run on the pace, cause you know we born it.
Mamore wako na kasbana si mabani.
Kingale, ama shashamane. Vijiji, ama ni majane. Kam na mamu, nita magarange. Mange uswa metepo, nita zamandane.
Digi digi, madogo
zanyo. Yo yo,
digi digi, madogo zanyo. Wili bida.
Biko mswati, nike nje ni mbaya.
Nika shoot, nika fit, nika mijikenda. Chiki luku na figa na kamebeba. What's your name, where you from, nakateka. Naka shika shika, kana cheka. Ni saa sita na bado tunatesa. Usi home kwangu, baby kesha. Miti hatoshi, chuma ni doshi. Si arusha kijani ni makmoshi. Sha wana biga, luku ni freshi. Niku hale, ama niku texti. Wi-Fi nalipa tu connecti. Blaze blaze ni italipuka.
Bichi mbichi naipiga bila raba. Na kabla kaseti miuseti shada. Kama kazi ukuwa zimenyanya. Zakizisha nice asha pata mahanjam. Leo lazima apigo mswaki nkwipiga piga bila kasi. Leo lazima jo aitane kumpiga mswaki. Hiyo ndo kazi hadithi 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 njo. Leo sina storo labda kibona. Skinduku na rungu wesi utashonwa. Ujana ni moshi vile muzivuta. Ni aje impressed tashikisha veve. Twende waves jo tucheze karege. Vile na tesa waves na izi genge. Piti na chuna pia flow ni genje. Tema na dhuda kichwa matuta. Hari utaita juka ataveta. Juka ni taita leo utapenda. Niko rada ya kukurienda. Bichi mbichi naipiga bila raba. Na kabla kaseti miuseti shada. Kama kazi ukuwa zimenyanya. Zakizisha nice asha pata mahanjam. Leo lazima apigo mswaki nkwipiga piga bila kasi. Leo lazima jo aitane kumpiga mswaki. Hiyo ndo kazi.
Luga na kupa Martin Luther Bacardi usambuka. Minta kupa buratus funge duka. Hisi curfews kanka unashtuka. Leo ni aluta diki diki. Anapenda liki liki. Na mina penda jigi jigi ziki. Jiki jiki, ananifanya ni unleash hizi tabia za fisi. Na kupini kwenye wall ni kama graffiti. Ati ya ni boss chick, ya ni fan wa kadi. Ya pendi nyaru, anapenda mali safi. Keri kabadu, manze jo amekari. Iteka wote, hadi wale hawana ID.
Bichi mbichi naipiga bila raba. Na kabla kaseti, miuseti shada. Kama fazu, kwa zimenyanya. Zakezisha na ishi matama.
Kwa jam dona kam, ameweza ni nabonga na madam. Wapinari zilipuka kisadam mati.
Mavu on the beat.
Iko bie, rada safi iko bie. Iko bie, fiti sana iko bie. Ati, iko bie, rada rada iko bie. Iko bie, iende sana iko bie.
Sinaga pressure, tish, nacheza tuna pesa. Ona sasa, leo ni kukesha, mashash. Leo ni meka mtu na pedi kwa club. Hata tu slow, tu show, flexi kwa flow, flow. Yani tu flow, tu blow. Meka ear, I mean here. Juu mimi ndiyo cargo, vitu nimebeba, ziko bie.
Deme ni nasa, deme ni chocha, aki niko aire. Ziriki dudu kukinyanya macho, niko bie. Inachanga misha brain, tena sana mbie. Leo saki andika leo na engi ya kindie. Anade kufunga duka, nijipige pige valon. Chura ni chura, ata upitia salon. Mele na nyuma nye usi kama nylon. Nakachachishi ya home juu, kwa balkon. Iko bie, rada safi iko bie. Iko bie, biti sana iko bie. Ati, iko bie, rada rada iko bie. Iko bie, ati, iende sana iko bie.
Bad girl, niko bie na disaster yo. Nipige lighter, tunapenda marasta yo. Nichere saba, wara ushe tududu jo. Nihiti lafu, genge nila ife bro. Na mazi chafu kwa bucket, yo inje bro. Tunawabeba ki casket, skifo jo. Mampeke den, kuzamisha, tumamjulu bang. Kwa sofa ure, uniseti tu.
Genge Tony na Tekova, VDJ Jones. Wasa ni wanaomoka, wana medo. Niko bie, kwa hivyo leta makondikoni. Na bullet kwa piston, niko na libido. Washa shada, shikisha kajaba. Mindos ponyo wako joa chana na wababa. Mate na kupea, ataka uko na homa. Si ati siku post, ni WhatsApp ina goma. WhatsApp ina goma.
Iko bie, rada safi iko bie. Iko bie.
Buzz, big man buzz. Buzz, buzz, big man buzz. Big bang, 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 bamboo. Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz. Big bang 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 bamboo.
Mekucheki toka zamani, tunataka nadhani. Mindi udunga kama daktari, na baki ndane kwa ndane, eh, yate kwa ndane, na baki ndane kwa ndane, eh, yate kwa ndane, na baki ndane kwa ndane.
Hey, tuna step na ti na kam, tuna left na fia na kam. Gonga sana tia itakam, na ataki kuja busta kisabe. Gonga, gonga, gonga tuki gonga. Nyonyi pungi, nyonyu ki gonga, gonga, gonga. Sopo jani piandom kambia fande mbele tukisonga.
Mekucheki toka zamani, tunataka na dhani. Mindi udunga kama daktari, na baki ndane kwa ndane.
Chaka chaka chake ndani tunafanya mpaka 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 ndani akiganda. Saka shada nyanya ipa zikipanda, chiki banga toka tiki kama swara. Wanza to nilishika kingdom, nikakula kingdom kilikuwa kikong. Tena sato nikashika kiangong, kilikuwa chapo zilikuwa tano. Siti kishada pana kingale, kamna kilaita kamtuki wake. Kamna wagaza wali mafadhi, papu awashi papu wakitare.
Leta ni wake, shada shahada. Kama kitani anakamka mebonda. Bugini yodizo na buda ni kapiri. Na tena tumajano tadhani ya ni mbuzi. Kumba dodoma haba na haba. Ujaza kibaba kitoto sina na nguvu ya kiba. Jali la wama buda na umama. Pika big bana saka bana ndo ni dozo kibanda. Joma iyo kirendo ni bonga kiganja. Masini wako minta baitu samanda.